VOA. Tune in to Radio VOA to get the news. Radio VOA to get the news. We are going to talk about the latest news and the latest news. We are going to talk about the latest news. Kecuma folin ke sama daje chana ga sanfun jerhen arda robi eblu kudan shan barkum lama dama ke sidir radoni bio e saganta fan romotini mitruban di fi nail sa tira daga sujistan an sara la feti ethiopia tar galle na mafuru da virus corona argan hospitali bukke sani godana nen akadeji waran america africa arab africa ongerete ardi sun wan dun karkaru ganda university an boti fi wallagati wan virus corona ti harkira bulbulle fatan janne qodu ti rajan Wana resaniti mukai sal toko odu asampan jalanne.
Atamoltan kabajantota dagge fatota Kenya odu haratif ana jalanne gammadati. Saudi Arabian lammi wan Ethiopia lakosan heddu taan garabiya saniti devisu yerof abushe biyetti ambassador Ethiopia katan obbo Abdulaziz Ahmed Ibsani jiru. Hagat umura torban darbetti baqattoonni 2008 caalan deebifamuu odeeffannoon adda addaa ibseera. Guyyaa muraasa dura hojii gara biyya isaaniitti deebisuu kana ituu hin dhaabin dura Saawudiin daangaa Yeman waliin qabdurraa guyyaatti lammiiwwan Itoophiyaa 200-300 seenaa turan jedhameera. Weerara vaayirasichaa booda garuu lakkoofsi kun guyyaa guyyaatti dabalaa jiraa jedhan. Ethiopian lammi wanshe lafa simatte keessu hanga qopheeffattutti yeroon akka kennamuuf waan gaafatteef yeroof dhaabachuusaa ambaasaaddarichi ibsaniiru. Ammayyuu weerara koranaa booda lammiiwwan Ethiopiyaa 5,000 adda baafamanii waaltaa tokko keessa kaa'amanii jiruu jedhameera. Kanneen gara Ethiopiyaatti deebifaman kun erga weerara koronaa as warra Yemanirraa karaa daangaa gara Saawudiitti ce'an ta'u ambaasaaddar Abdulaziz Ahmed mirkaneessanii jiru. Biyyatti deebifamuun kun waan gaariidha ka jedhan ambaasaaddarichi gaafa Saawudiin daangaa Yeman waliin qabdu cufte achumatti hafuuf jiru jedhaniiru. Sa'aatilee darban 24 keessatti qorannaa namoota 431 irratti gaggeeffameen namoonni vaayirasii koronaan haaraa qabaman 3 argamu ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Walumaa gala namoonni biyyattii keessatti qabaman lakkoofsi isaanii 85 ga'ee jira. Kanneen haaraa vaayirasii koronaan qabamuun isaanii dubbatame kun sadanuu lammiiwwan Itoophiyaa yoo ta'an isaan keessaa tokko Ameerikaarraa gara Itoophiyaatti ka deebi'e ta'uu ibsameera. Lama immoo jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an umriin isaanii 24-30 yoo ta'u nama vaayirasii koronaa qabu waliin walitti dhufeenya qabaata akka turan ibsameera. Yuunivarsiitii Walloo fi bulchiinsi magaalaa Dasee waan vaayirasii koronaa ittisuu dandeessisanii fi qarshii miliyoona 20 tilmaamaman godinaalee 4 raabsanii jiru. Godina Walloo Kibbaa bulchiinsa magaalaa Dasee Waag Hamraa fi godina bulchiinsa gosa Oromoo keessatti dhaabbatoonni fayyaa jiraniif waaltaa keessatti namoota adda baasanii kaan qopheessuuf kan gargaaru mi'a lakkoofsaan 55 ta'uu keessa jira. Yuunivarsiitii Walloo ega weerarri vaayirasii koronaa ka'ee booda barattoonni gara warra isaaniitti akka dhaqqaban godhee jira. Mooraa namoota adda baasanii keessa kaa'an lamas qopheessusa pirezidaantii yuunivarsiitichaa akka ta'an Dr. Abaata Geetaahuun ibsaniiru. Yuunivarsiitiin baasii qarshii miliyoona 20 waan adda addaa bitee kan kaleessa raabse yoo ta'u vaayirasii koronaa ittisuuf meeshaalee wal'aansa fayyaa gargaaran kan keessatti argaman ta'u Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Industiriiwwanii fi kaampaaniileen 16 ta'an akkasumas dhaabbatootii barnoota sadarkaa olaanaa kanneen bulchiinsa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa keessa jiran dhukkuba COVID-19 ittisuu fi qooda fudhachuun isaanii ibsameera. Kaampaaniileen industirii faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha guyyaa guyyaa waan funyaaniif afaan ittiin aguugan kan maask jedhamu 10,000 oomishaa jiru. Industiriiwwan kun dhiyootti jechuun yeroo gabaabaa gidduutti guyyaatti gara 50,000 oomishuutti kan guddisuuf jiran ta'uun ibsameera. Yuunivarsiitiiwwan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessa jiranis faca'ina vaayirasii koronaa kana hanqisuuf waan harkatti cobsatanii ittiin haxaatan oomishuu jalqabuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. kadaga jetta radio sagale america saganta fan oromoti united states malaka jar me afaya dunya yo kan who kennitu abu she president trump ifsani juru jar me chi adunya kun jedan trump ukubi covid 19 dacha digdama kadabalu sababata e jedu abanni wa e faya kan tokumma motu mota kun jedu trump murti bala gudda gesise murtese kunis imalli china kessa tau akka uguram yade diate mormudan akkasumas tarkamfi lubbu namota olchu fudatamu qabu cala siyasa fiddo dura kenne jedan who gargasa gudda kan argatu america ra taetu jiru garu china f loge jedu trump ugurri mallaqa american jarmea fayya dunyara kese kun jialama hanga sadi yokan guya jatama hanga sagaltama kanturu yotaw kunis debi werara virusi corona kenna majuru ilalu fakkate ifsamera president united states donald trump mallaq jarmea fayya dunya yokan who kennan abu murtesu sani biyonna dunya mara kannen werara corona walin walqabajiran kamidu taw china based stagerti President Trump kibta takalesa jarmea fayya dunya virusicha china ke satti jirachu kanilalen gabasa jalqababe halaq ubsata enin qoranne jedu jarmea kanarratti comedia te kana harra kamormite germanin comedie sun kun wangargaru hin qabu jettet hundiken tokumman ukuba covid 19 ratto jechu qabna jechu dan ministrin haja ala germany heko mas twitteri ratti barresani jiru yero kamene yuchala who erotti barbada mukanat murtin trump kanaf sababa qubsan hinjiru jechun angawan imamata kangamta europa joseph barrel dubbatani jiru dukuba dangam biya hinittis ne kanaratti umna tokumman yokane qofa injifanna jedaniru yero werara dukuba covid 19 jiru kanatti dinagde america jajjewe sofiali motumman godun gargasa mallaqa ummata biyetti kuma kunna miliyona heddu kara chekin ergamurat mallatton president trump akajiratu ministry mallaqa united states ajajakenne jira amma andura kanture gargasi mallaqa jajjaan yokan hala addateen kennam angwaabratu ratti mallatte sature united states tor bankan lammi wambiyeshe herrega banki qabachu sani galme ke sargame dollar miliyona saddetama galchite fijurti cheki kallattin herrega banki sani se nekanar mallatton president trump injiru mallaqni kun dinagde america rakko mudate bayyanachisu kan ol dollar trillion allama ramadame sana ke sata un bekame jira president in america durani barack obama ittana sani durani joe biden parti demokrato taba kabudan filanno presidentumma america akka dorgomanif kibtata kalesa diyesa ninjiru kunis mormitu biden katuran senator vermont barney sanders guya tokko dura iyachu biden kanilalen deggersa qaban egalabsani boda gabasa mike o'sullivan tujubetis
United States imma virusi corona rat fulle fatte najirtu kanat president in america durani barack obama biyettin hoggana hara sheberbachisa jedan barack obama kajedanit hoggana beekumsaaf muuxanno amanamummaaf garalaafumma akkasumas surraadhaan geggeeffamu jechuu kooti hogganna akkasii manneen mootummaa kutaalee biyyaa keessa yookaan waajjiraalee kantiibaa magaalaa keessa qofaa miti white houseifis illee nu barbaachisaa jedhan kanaafi kanan joe baidenin pirezidaantii united states akka ta'an raggaasiseef jedhaniiru wixata darbe mormitu baayden kan yeroo dheeraa akka turan barnii saandersis kaadhimama akka isaan ta'aniif deggirsa qaban ibsaniiru barniin akka jedhanitti har'a lammiiwwan ameerikaa mara nan gaafadha demokiraatota hundumaa nan gaafadha kanneen dhuunfaan dorgoman mara nan gaafadha rippaabilikaanonni hedduunis duula filannoo kana keessatti walitti dhuftanii kaadhimama an raggaasise kanaaf sagalee kennaa jedhan xiinxaltoonni akka jedhanitti deggirsi akkasii demokiraatonni wal ta'uu isaaniif mallattoodha Andra Glesti, University Emroira, Tintaltu Yotaan, Lugumatti, Ennawera Rikunka Ejirutti, Halikun Baye Barbachi Sara, Sababinsas, Ilalcha Media Heddu Argachun Rakisar, Dula Filannoo Geggeessuunis hin danda'amu, Sabahimaarratti dhiyaatanii of ibsuufis carraan jiru xiqqoodha. Deggeessa akkasii argachuun egaa ennaa faca'ina vaayirasii koronaa kanatti xiyyaafata hedduu argachuu malaa jedhan. Kaadhimamtoonni tarii dhimma isaanii uummata sagalee kennuun ga'uuf miidiyaa hawaasaa irratti hirkachuudhaan walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu qabu jedhaniiru.
Oduu xumura United States dhiya kutaa California magaalaa Los Angeles keessa ka jiru qonsulaa mootummaa Itiyoophiyaaf itti gaafatamaa ka ta'an Dr. Birhaanee Masqalaa Babasanyii aangoorraa kaafamu odeeffannoon waajiricha biraa argame hubachiisee jira. Bulchiinsa jijjiiramaa Itiyoophiyaan muudamanii waggaa tokkoof kan hojjetan Dr. Birhaanee Masqal maaliif aangoorraa akka kaafaman odeeffannoo hin qabnu jechuudhaan qonsulaa kana keessatti itti gaafatamaa damee dinagdee ka ta'an obbo Muktaar Waaree raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kunis waajjira ministeera dantaa alaa Itiyoophiyaa biraa qajeelfama kennameen akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa lama bara 2012 kaasee hojiirraa gaggeeffamuu isaanii ibsaa jedhan. Bakka Dr. Birhaanee Masqal Abbabee Sanyiis yeroodhaaf obbo Muktaar Waaree muudamuu Los Angeles ka jiru oduu gabaasaan keenya Daaniil Arraagaaw gabaaseera. Kanarratti odeeffannoo biraa yoo arganne fudhannee dhiyaanna.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo jalqabsuu jirtan. Akka dhaabbileen addunyaa jechuu jiranitti vaayirasiin koronaa kun addunyaa agarsiisuu deemuu danda'a. Afrikaa durbuyyuu waraana beelaaf rakkoon hamaamtuun itti baafate kana rakkoon tun itti dabalamte jennaan agantaan itti hammaachuu dandeettii jedhan. Nikolaas Tonolti hojjetan Paarisiin erge tujjubee nutti.
Vaayirasiin COVID-19 jedhu utuu ka hin dureyyuu uummati addunyaa miliyoona 100 miliyoona 13 ta'u duruu hanqina midhaan nyaataa hamaa kan balaan uumamaa fideen rakkoo hamaa keessa bu'ee jira. Kanaaf fakkeenya gaariin Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa bakka jaarmiyaa nyaataa addunyaa uummanni miliyoona 12 sababa hongee yeroo dheeraan kan ka'e midhaan oomishamuu dhabee itti dabalees hawaannisni gammoojjii baatii buddeef amajjii keessa midhaan barbadeesse ta'uu ibseera. Caasaan ittisa rakkoo midhaan nyaataa gabaasa isaa baatii eblaa keessaan akka ibsetti naannoo laga Chaadiif naannoo Liptaakoo, Gorumaa kan Maalii, Niijeeriif Burkinaa Faasoo akkasumas kutaalee Naayijeeriyaa keessaa walitti bu'iinsi uumame hanqina midhaan nyaataaf nyaata madaalamaaf sababaa ta'e. Naannoo sana keessaa baatii Waxabajjii hanga Hagayyaatti yeroo jiru keessatti uummata miliyoona 17 ta'utu rakkoo midhaan nyaataaf nyaata madaalamaan isa mudachuuf jira. Isuufuu Baawoo garee naannoo jirutti koree ittisa hongee saahil keessaa fayyuudha. Yeroo ammaa uummata miliyoona 50 ta'utu dhiphataa jira. Rakkoo hamaatu mudachuuf deema jechuun akeekkachiisan. Isuufuu Baawoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummanni dhiphina keessa jiru kun ofiisaa qofaa nyaachisuu danda'a. Garuu meeshaalee kan nyaataa hin ta'in kabiroo bitachuu hin danda'u jedhan. Fakkeenyaaf yeroo namni tokko dhukkubsatu midhaan lubbuu ittiin ooluuf olkaayyatan gurguranii gatii sanaaf ta'u baasu. Sana boodagaa rakkoo keessa seenuu jedhan. Weerarri vaayirasii koronaaf akka inni hin facaane gochuuf tarkaanfiin fudhatamus rakkoo kabrooti. Afrikaan kibbaa ennaa vaayirasiin kun akkaan faca'aa jirutti namoonni mana akka hin baane hanga toora baatee eblaatti yeroo 7 itti dabalaa labsite. Kanneen biroonis uggura sa'aa labsaniiru. Daangaan cufamee biyyoonni uggura adda addaa kaa'anis midhaan nyaataa garuu uummataaf dhiyaachuu qabaa jechuudhaan ECOWASitti koomishinarri dhimma qonnaa qilleensa naannoof qabeenya bishaanii Seekuu Saangaree dubbataniiru. Saangaree akka jedhanitti tarkaanfiin ugguraa fudhatamu qonnaan bultoonni oomisha isaanii gabaatti baasanii akka hin gurguranne dhorkuun qabu. Kana yoo ta'in dhiyeessiin midhaanii addaan citee hanqina uumuudhaan gatiin akka ol ka'uuf sababaa ta'aa jedhan. Jaarmoliin dhuunfaa walirraa hiiqinsa hawaasummaa kun biyyoota dinagdeen isaanii laaffataa ta'e keessatti dhibee kana caalaa hammaachuu malu fidaa jechuun akeekkachiisan. Dhiibbaan beelli qabu vaayirasicha caalaa miidhaa fiduu malaa jechuudhaan gareen Action Against Hunger jedhu akeekkachiiseera. Dr. Pierre Michelet pirezidaantii garee kanaati.
Le confinement signifie la fin de l'emploi
Michelet akka jedhanitti tarkaanfiiwwan namoonni akka manaan baaneef fudhataman jechuun namoonni guyyaa guyyaatti nyaata argachuuf hojjetan hojii dhaban jechuudha. Irra hedduun isaanii hojii rogaan qabanii caasaan gargaarsaa walumaa gala akkasumas deeggarsi maallaqaa biyyoonni guddatan qaban biyyoota guddataa jiraniif hin hojjetu jedhaniiru.
Saatiin hojii yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Yoo akkam biqqaata rakkisan sekendii 20 caala dhiqadda dhiibqoos hin qabne addunyaatti baafate akumar kalle digatan cubulle digadda jadan ogeyo fayyati fi warramanti takkan jadeten virusen adunya bafatan akkan nam gorso tijer muzika wan corona dubatan risani genetto ana fetechan kadana biyo yetaganta afan romo jikaso jirtan waraygenigan heddun duratti shinnigatray tokumma oromoti yeyyan guddata yejada abawon ifsar baase abawon ganna furtameso bulchota fi misensoti isa somalia gammojjo gaden nanna shinniga ke isat galafara manjede arat eblu kudani shani ulfefat gannum gannan guya hanul fefat agamma ganna soddomi jaiso egi ulfesu jalkabani sahaydam totto bulchota nalle dubise odotan noerge
guyyan gotota eblu kudashan wagga waggadan wagga soddomi jaaf kabajama ture harras yadatame olusa misens kore hojra wachiftu adabil summa oromo obbo mikael boran radio sagale amerika fimaniro
tabani ittini kabajamu wasadi enito sena ware gamtoni kabsobil summa oromo dalagan gotuma isan dalagan anuta ammajru barsi sudafi kabajama mata kayo isan ratti ware gamansana galmangau dafi dalonna majru wada sarom sate kapso tifufi akagal mangau fi kanafitu kabajama kasadafa tokuma sabakenya kani chinigatti ogalonni dabakenya walin amantidan gosan malina dambanu jedani wali waregamu dan tokuma sabakenya digamitti mirkade sansana alonni amajru akarra baratu irra barate tokuma sabakana jede suf akeka kana sadani fi kabani
guyan gotota kun yadanno gotota hayudure adablisuma oromorra qabe hanga misensota adablisuma oromoti wagga afurtan mankana nanu somaliyat waregamanif akata es ibsaniru obbom kael
yerosana ayidure adablisuma oromo yerosi itana ayidure si ganota olano sani wajina furta nakasmo so ganota sadarka godina afurta nisi kondalota warana blisuma oromo lama wali galana makudantu distamaf garo somalia oso de mani lafashin migajadamu lafamma bulchin sananu somali jedamu kaisatti omni shifta somali kabe amanti danadabase warra kristanata najesudaf yero qorman isam mudatetti addanim banu kayon kenye tokko hiren kenye tokko nuti saba tokko lman saba tokko ti akeka tokko fdenna gargarim banu jedani walini hadda asana unatani bolla tokko ti walin awwalamani isatana ba ka eti adilisuma oromolle guyyan kun guyya gotata ware gamtota oromo tau da sababa olana ta jede gamandu da guyya edle kudashani kamurtese makantani jalmagarsa bari okani bari sowabe hayidure adilisuma oromo yerositi jalgada gamada itana yidure yerosanati jal abbo mamti kufi jaggazu banti misensota ugano olano turani akkasuma mo jal irana kacale jal fafam doyo jal marigalan jal falmata kanen jeda manammo ugganota sadarka godina turani jal addecho barufi jal addecho mulata kan jeda manammo misensota kondaluta warano blisuma urmu turani isan kana kurnani makansani
waregamni oggantota fi misensonni adblisuma oromo weta sanatti basan tokuman oromo akkacimu fi burata eras jiran obbom kael
kai jenni tamannan takaddabli summa oromotti akkatani sanitti amanti danni addabahu didani kayyo walimana banif kayyo sabakana fi tokumma sabakana tiksudaf jecha amanti sanirra tokumma sabicha chalchifatani amanti sanirra kayyo sabicha hegere sabicha chalchifatani alatana wali wore gamuni sani jallani sadirra gadi hafani fi kiki gudda ke sattu me tokumma sani chimsatani fakki isan sana goda tani akka kapso tifufan karabane barno tataye angarra kapso kana fakka boba akka yo kangaza titti akka humna gudda tae miliyolo to socchose tokumma sama kana itiche sanni kuni ba yatti ka ba kibbe tokumma dan kayakka mirga sa gumfa to kabli summa ta gumfa chuda fuli na kasabati ire walin kabusan salma chuda garera
barakana guyan gotota ebli kudashan oromon bakuma jiranitti mana mana sanitti akayadatani olanif taera sababa werara virusi corona walin walqabati jidan obbum kael
barana hala haluma ide corona ti walqabati ni namni lakosan bayete walitti fuul walin denda nef namu manma mana satti akuma walitti de hojirutti kan koba jirus koba sa kamati kabus mati sa walin kani murnan walin jiratus murnan akata te kabaju kabu kacel sama ba se dibil sumo romo itu mo kacel sumo sana tini tabani kabarana
guyango ta ebile kudashan kabajam kun wagot sodomi jaaf walittanse kabajama akajur kanibsan obom kael waregam no hogganton addibil sumo romo fi misenzon ni kafalan kun guyago ta ebile kudashan wagga akka kabajamu wagga sodomi jaandro akka murtaye kanibsan obom kael wagota sodomi shan darbani wagga wagadan kabajame barakanam wagga sodomi jaaf fansa yadatami ole rajran waregam ni kun alota harati galata eras jechun ibsaniru Gabas Radio Sagale America Tips Haidamto Finnira.
Kadon diyo e sadanta fanu romo da rasu jirtan ko gamma tan kan timu jirtana virus corona marse manat won namra re din mo jotto diyo e fanu romo America jotulle ne manen ken Washington DC Maryland Virginia kan timu Ibrahim Bosi University Wallaga wan harkan digatani virus corona harkana ma kulkulle su danda jadani tamanani hojjanne tin biya godu jira jadan virus corona ka biya ba fatkana irana magargaru nan de tijadani na normal ka tubjot university tana dubisen werki
hoji gigisan hospital referral university wallaga fi itigaftaman college fiya university wallaga doctor tamasgen tlawun virus corona ethiopia ke set ergamulle tijelqabe tangalaitin harka kulkulle su danda yukan sanitizeri omishudan hawasaf dabligara graf kinajrachu manijeru
manatini dorkanzene ke sati sanitizeri kopeshani rasuture ega kacharate he hospital kinya utoroma corona virus inkuni inkaindura baket sanitizeri kopeshen kopefani ture yechura kergen kumnepani kai wotimu wante sabarwachu kesumati etanoli jechun alkoholi sana arganne gara jasu kan hamikalati demletimu biro kayo romiyares arganne omishne
amamma tangalatin kulkulin arkai gechu dandan kana amamo mishtani rafstanitu
amamma ti gara litira kuno tokoli rafsine jirejitulo
fakinya
hospitala gita hospitala harju hospitala sire sankana rafsine jira nikani bufata faya gudina wallaka ba ke sirani kara wajira faya wallaka ba wajinda urani sani bise rafsine jirejitulo eta iga takat bufata faya ko gara litira shani hospitala deimo gara litira kurani ay dabalatimo wajira motuma tata amne tata rohani mugafatu wajira tokotoko fi yutkat litira shani tiaga kudaniti altakati isani la chaji rejechuda
itigaftaman wajire gumsa feya godno wallagaba obbo sonan desaleng hospitali referala university wallaga sanitizeri litri ibatokuf jatemi sedde kinif bufatali feya jatemi furtani frafsu sanidu betani werera adunyati addo mekan dursani tisudaf wan hujjeta jirajadan akasidu betu
wanno mumkini wontoto wallkabatani ratti electronic media feya damne like fm fana uye uya tiakino ta kesomatika wallaga university kanostale nakamte meyeda mora isati la mafi wannan kenna ma iracho raga masananta makanin mun tarbo fayyadamne audio kanna utradi ka waraba me jura isa fayyadamne ganda kesati ana ambulansi konkolato ta mun tarbo fayyadamne sanan wannan kenna ma iracho balina ngaro amma kanu bitare ge wannan kenna ro wannan mana mana kan jira mu jura wannan kuno jetto da extension ni fayyati dni jirumini barsi sonne jiru isan kana fayyadamne oge yibu fata fi oge isare ka ana rajiran fayyadamne amma balinan wontano ni tadema jiru mana mana odi fanno kenna mu kana jura kanan wala matoje ta tokko wanno kana tu mana mana de ma me kenna ma de ma jura inni la mafammo namoni je tokko asit biya ala ragalen ingal me famu inordo famu gorsi barbaisa mati sani bisani din kenna ma jura hala kanani ti duma kakka buda fi ali gocha ra kana yero gono mo kulina sa e gura fi oji monitoringi no je tama devaletani mo mana gahan sara kodi kodi kenna fechu kanaf hala kanatin wanuran bergerak dari tas pemadam selawatan gemar.
Itu kafatman kutai alfaya hospital referral university ambo Dr Gomfamotis Gamisanitin hawasa berat tujuh wanu kini najerani nalesi sanitizeri omisudan kamule hawasa geragraf rafsajra cusani dubba tani juru.
Anu litera di pasani all kan tahu dah kan istan kompetari ini kan kopa alkoholi kawa ini serini akan arki kenya alkoholi ningko koksine kan dawaratan paya damnu hydrogen peroxide bisota salpan mati jesu fide kan paya dujera cura evi distil weteri okan mo bishang kul kulur raka wale tidak badami wanto dar pangkara raka pesa turre saka nako pesine hospitalo ta godina kenya kese jiran hospitala kenya dawalate hospitalo ta sadeta akasumalle sektorale motuma godina kana kese jiran kese tu akamagala mot jechura ni buhata hoya nanno kenya tijo jirani rastame jira chura tolu manjechu
amma kun gaad etani yaddu doctor garful ratti isin raste hawasarra maltu igama
okka kenya tigaad ne yanu nibun amma dandenye itisaf kampaye dem namni ala kamino furra itisu ka bakanje durati kan nuti ojenne kan malle dabalatan sanitizer ota kanafi amma nanno alkori ni garap litra kuma sajit kanne atun binne jenne tikaya da jiru isanis nanno finjat kanomi shamu wajinin asajira
university won kunnin halet fayedama meshaletin kulkulina ofi egechu dandani fi corona dursani furra itisu fayedan kan rettergen hale kanan kan isanif san rakkon kun akafura mufis wanu jecha jira jadan ibsani jiru
ega yero wonu fi bakatata demnus yokin mo gobanno humne tebine bakka sana ira tebine la la turi akamida jidira ma federa yokin mo manni wanu mitu kana kimiti feda ma jira kan jiru sana itima turi sana kicetti ega alkoli kenya do tokotokoti akenya fi manajei ke setifa manajei jelati nergina bakka tilan fatti do itti argamu tijira jichura namonni mo alkoli kana kuma kuricati feda ga kuricaru nan sinjeru akuma zani lati no mashe buzani tritili arkazani wolingani tini hata wachura eta kuma kuricati buzani fa kasani tifaya damani sana sana agarri reje chura kuma agarri nimo suta jenne tisikne kasakasin fe demu kaba kusiri miti jenne wachi sna jichu wanuma personal protective kanira durku kana jichura usati fa demu hakka gabu sana ama jichura isu ma fakinya vi ogegin kaya ile wanto tabanzana srit fa demu kabu jichura makalisa shambu irode ne magalake sa 95 sajira mu maski kana tabamani kana undi wa inkam fa demana gentre inni amma srimiti 95 kana ga enyuf kawu kamna ujeta faya isedu kuzata kana ya yugini tedu kuzata kana tidiya sunavi to kusani
ma wanti arga jiru banno na umma jiru male bakato koto koto tamale namni fagenya sai kete kanin demne debemmo olmatti diachu dan kanjira dufi gos makana de bayi nan kan fudane bayi stani jiraachu kan argine e kana kofa miti amma kan nanno to koto koto kan arginu namoni arga sani deri kata ninjuru ni bakawan hotelo tafi dafata jajila kabe kenan baye ratti nanno bishanka wame samna wajin kan argine baye sani jiru kana male mo namoni sanitizeri o kan alkoli ra kan jetame arkat le faye da majira ninjuru garu inde kun mo ankino toko toko kabe jure namoni toko toko arkuma sani chan disani ammo toko amishe ga kan intani arkatin oktubani akawan ni itu sudah dah utile kan pura tanin juru foto samuna dan arkasani di devene di katani dan ni gudang gari ni yomo lafat bishani fi samuna nargan nejeratan poli yokan sanitizeri kana ammisa gaate fayi itu dah kata
Wirari virusi corona dowen university won kunni targamani kan uwa muyote qorachu dafi yaluf kopi thaisani sala kanan kan san dubbeten
kananno genyat yo kan godina genyat tchuda yo ni mullatate iddon adda tibabni yalu tursi su dandenyo adda babne jira university ma kenya campus ya waro ke sa tamaf jalkamni ra balamna ogeso tara manne jira yo mo namon kuni namni shakaman kuni yero bakka yero daf kan turani ni kuni jabala sa enda sudara kenyatis doniti adda banin jirata o laboratory insani positive agar sisate yero da nanno kumne sum laboratory dan adda baye kesat targamate nanno sudara guder tajajil makan afadda baye oke sudara sani le lenji danne fi jirra kasumalle akka sudara kenyatis namonni dosana ratle yale daf tajajil kenu da
kanduma calu garu dursani feggechu ante hawasni gursa oge suta feyaw jiru olchun werera corona dursu fray geggechu qabajechun erga dabersani jiru radio segale amerikaf nakur melka ambu
Majalah mana rasa ni kok operasi tertentu mata polis ini wajib dicari. Naga jenis naga. Selain tafana marah kita, ansur arah.